Izikronike zokuqala isahlo 16 verse 1. Baungenisa umphongo kaNkuluNkulunkulu bawo bekaphakathi netende. UDavid ayimisele wona banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaNkuluNkulu. Verse 2. UDavid eseqedile ukunikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula wababusisa abantu egameni kaJehova. Verse 3. Wabela bonke abantu bakaIsrayeli abesilisa besifazane isinkwa sabasini, isicubu senyama nesigaxa sezithelo zomvini ezomleyo. Verse 4. Wabela amaleva athile ukukhonza phambi komphongo kaJehova ukuba akhumbule ambonge amdumise uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 5. Ngowasafa inhloko yabesigaba sakhe sesibili oZakhariya noJehiyeli noShemiramoti noJihiyeli noMatithiya noEliyabe noBenaya noObede Idomi noJihiyeli benezigubhu namaphu kanye Asafa ephethe amasimbali wabetha. Verse 6. NoBenaya noJahaziyeli nabaphristi benamacilongo njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkuluNkulu. Verse 7. Ngalolo suku uDavide wayeseqala ukuhlela ukuba uJehova abongwe ngesandla sika-Asafa nabafowabo. Verse 8. Bongani uJehova nibize igama lakhe, nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Verse 9. Hlabelelani kuye nimubele, nikhulume ngeyimangaliso zakhe zonke. Verse 10. Zibongeni egameni lakhe elingcwele, mazithokoze izinhliziyo zabamfuna uJehova. Verse 11. Funani uJehova namandla akhe, nifunisise ubuso bakhe njalo. Verse 12. Kumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo, nizibonayiso zakhe, nizahluleze umlomo wakhe. Verse 13. Ninanzalo ka-Israyeli inceku yakhe, ninabantwana bakaJakobe abakhethiweyo bakhe. Verse 14. Yena unguJehova uNkulunkulu wethu, izahlulelo zakhe semhlabeni wonke. Verse 15. Kumbulani izivumelwano sakhe kuze kube phakade, izwi ayala ngalo izizukulwane eziyinkulungwane. Verse 16. Avumelana kuso no-Abrahama nesifungo sakhe ku-Isaka. Verse 17. Wasiqinisa kuJakobe saba ngumthetho, nakuIsrayeli saba isivumelwano esiphakade. Verse 18. Ethi, ngiza kukunika izwe laseKhanani libe yisabelo sefa lakho. Verse 19. Lapho naniyingcosana ngomumo, yebo lapho naniyingcosana futhi, naniyizihambi kulo. Verse 20. Bazulazula ezizweni ngezizwe, besuka kulombuso beya kwabanye abantu. Verse 21. Akavumelanga muntu ukubahlupha, wajezisa amakhosi ngenxa yabo. Verse 22. Ethi ningathinti abagcotshiweyo bami, ningoni abaprofethi bami. Verse 23. Hlabelelani kuJehova mhlaba wonke, nimemeze insindiso yakhe emihla ngemihla. Verse 24. Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe, izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Verse 25. Ngoba mkhulu uJehova, udumisekile kakhulu, uyesabeka phezu kwabo bonke uNkulunkulu. Verse 26. Ngoba bonke uNkulunkulu babezizwe bayizithombe, kepha uJehova walenza izulu. Verse 27. Udumo nobukhosi busebusweni bakhe, amandla nokuthokoza kusendaweni yakhe. Verse 28. Nikeni uJehova ninamndeni yabantu, nikeni uJehova inkazimulo namandla. Verse 29. Nikeni uJehova inkazimulo yegama lakhe, nilethe umnikelo nize phambi kwakhe, nikhuleke kuJehova ngobuhle bobungcwele. Verse 30. Thuthumelani ebusweni bakhe emhlaba wonke, izwe lihlale liqinile, alinakushukunyiswa. Verse 31. Malijabule izulu, umhlaba uthokoze, makuthiwe ezizweni uJehova uyinkosi. Verse 32. Malihlokome ulwandle nokugcwala kwalo, amasimu enami nakho konke okukuwo. Verse 33. Khona imithi yehlathi yakuba ngokujabula ebusweni bukaJehova ngokuba uyeza ukwahlulela umhlaba. Verse 34. Bongani uJehova ngoba muhle, ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 35. Tanini sisindise uNkulunkulu okusindiswa kwethu usibuthe usophule kwabezizwe ukuba sidumise igama lakhe elingcwele sethabe ukudumiseni. Verse 36. Makabonga uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli kusukela phakade kuze kube phakade. Bonke abantu bathi amen bamdumisa uJehova. Verse 37. Wayeseshiya khona ngaphambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova u-Asaba nabafowabo ukuba bakhonze phambi komphongolo njalo ngokomsebenzi wemihlanga emihla. Verse 38. Kanye no-Obede Edomi nabafowabo abangamashumi ayisithupha nesishiyagalombili, u-Obede Edomi indodana kaJeduthuni noHosa babengabalindisango. Verse 39. NoSadoku umpriesti nabafowabo abapriesti ngaphambi kwetabanakele likaJehova endaweni ephakemeyo eyayisegibeyoni. Verse 40. Ukuba banikele njalo ngeminikelo yokushiswa phezu kwe-altare lomnikelo wokushiswa ekuseni nakusihlwa njengakho konke okulotshiweyo emthethweni kaJehova ayala ngawo u-Israyeli. Verse 41. Bekanye nabo uHemani noJeduthuni nensali yabakhethiweyo abakhonjwa amagama ukuba bambonge uJehova ngoba umusa wakhe umphakade. Verse 42. Kwakukhona kubo uHemani noJeduthuni amacilongo namasimbali alaba ayakuwakhalisa nezinto zokubethwa kuNkulunkulu amadodana kaJeduthuni ayengasesangweni. Verse 43. Base behamba baya kwaba yilona lowendlini yakhe, uDavide wabuya ukubusisa indlu yakhe.